Yeah, Mr. Chosen.
Once again,
we are 1% man. I'm a Nia Josea.
Tumeshudia si matendo yake, tumeshudia si mujiza yake, tumeshudia akiokoa watu, ndo maana The Chosen tunamsifu. Tumeshudia si matendo yake, tumeshudia si mujiza yake, tumeshudia akiokoa watu, ndo maana The Chosen tunamsifu. Sema wa, sema I, sema S, sema U, sema wa, sema I, sema S, sema U.
We The Chosen, toka zamani tumeokoka, tunamsifu Mungu. Hatutishiki, hatubabaiki, kwani Mungu ndiye ngao yetu. Ametufanyia miujiza ya ajabu, ya pita dhahabu. Ya kwanza anatulinda, ya pili viwete watembea, ya tatu anaponya magonjwa, magonjwa ya kila aina. Ndugu yangu usiwe na wasi, njo kwake Yesu kuna nafasi. Ndugu yangu usiwe na wasi, njo kwake Yesu kuna nafasi.
Tumeshudia si matendo yake, tumeshudia si mujiza yake, tumeshudia akiokoa watu, ndo maana The Chosen tunamsifu. Tumeshudia si matendo yake, tumeshudia si mujiza yake, tumeshudia akiokoa watu, ndo maana The Chosen tunamsifu. Sema wa, sema I, sema S, sema U, sema wa, sema I, sema S, sema U.
Bwana kiongozi, wewe ndiwe rafiki tulio wasafiri, tusiache shakani, na tukiwa gizani, wewe ndiwe tumahini. Samahani shetani, wenye dhambi jueni, Yesu yu njiani, kutoka mawinguni, kaskazini kusini, na kuleta afweni. Sio kwa wenye dhambi walo bado gizani, bali kwa wenye haki hata inchi za mbali. Nilikuwa siwezi, sasa niko tayari, nilikunywa yale maji, ndani yangu nino hai. Sante Bwana mlinzi, wewe ndiwe mwokozi, ulikufa msalabani ili nikolewe mimi. Nikiitwa kumuni, rohoni nina amani, nikiwa na tamani kuwa na we mbinguni. Baraka na amani taji mvikeni, ni Mungu yu Zayuni, hapana tena majonzi.
Tumeshudia si matendo yake, tumeshudia si mujiza yake, tumeshudia akiokoa watu, ndo maana The Chosen tunamsifu. Tumeshudia si matendo yake, tumeshudia si mujiza yake, tumeshudia akiokoa watu, ndo maana The Chosen tunamsifu. Sema wa, sema I, sema S, sema U, sema wa, sema I, sema S, sema U.
The waves came, the tides came, I saw a man, he saw me, I was scared, I couldn't dare. I didn't rain, he followed me, I fell the ground, he saved me, he held my hand and made me stand. I couldn't compare, he really cared, said to me, it's okay, he gave me sight, it's my light. Through the night, I saw the light, Lord the King, he is the key, he came and suffered, he's my father, he gave me courage, I couldn't manage, yeah, I couldn't manage. Not a head,
not a head,
snapper fingers,
snapper fingers,
snapper foot,
snapper foot,
say man,
say man,
not a head,
not a head,
snapper fingers,
snapper fingers,
snapper foot,
snapper foot,
say man,
amen,
not a head,
not a head,
snapper fingers,
snapper fingers,
snapper foot,
snapper foot,
say man,
say man.
Matendo yake, tumeshudia si mujiza yake, tumeshudia akiokoa watu, ndo maana The Chosen tunamsifu. Tumeshudia si matendo yake, tumeshudia si mujiza yake, tumeshudia akiokoa watu, ndo maana The Chosen tunamsifu. Sema wa, sema I, sema S, sema U, sema wa,
sema I,
sema S, sema U.